studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe dibe jamwale modo de ngone bete aljumaare sappo jenay lewru fevrier hitande 2021 yamde jena jabori ke silimaaji nay usman nyaali buldo kabaruji do mamadou watara to ko gijande to sakirabe on computer video hore joko farnema o moktar 1 hollita aljumaare handen anniya mudon do golle yidi wadde le lam hakunde jo gol holliti gol wadan le wattumo ko heddani lam hakunde jo jaati yottaaki libbi sappo en nay asawere jango sappo e asawere jango acci hakke noga lewru fevrier ndu yo nyaloma adda kejanaado potal hakkunde himbe e wi honjotobe e humunibe hakkeji bibbe adama en fa potal wada wajibi kana laamu lobbo wada ko hebete leydi leydi ndi fu fonde hakkunde bibbe leydi ndi min kalandu hala ndidiragu finatawa beedo nyibugol gondal belgal hakkunde himbe yodi woni sembe kabaruji beta ko bismillah modon hedaade studio tamani tiagal lebbi joyi ko laam hakkundeji o joodi hore jogo farnema o hollitan aljumaare handen sappo e jenayi lewru fevrier ndu anniya mudun ko yidi gollude le laam hakkundejo gol hollitingol wadan le wattumo fa handen tiidal la bangal politika ko nan heddi hakkunde bibbe leydi ndi fa beddore den fam kedden mamadou samaseku
yeso cnt nyande aljumaare nde to cicb ton premier ministre moktar 1 hollitan hejo golle wonande transition o e wi goto yimbe le cnt to tondral haklaji wote kabaru hejo go sarta ma nyande altenere warore nde to cicb ton dum wadan hakki lebbi sappo e nay fadde timor transition o fa hande dum nyalade hakika woteji di andaka fa sutama lam ko be humpiti wattuji di kay beedade dum dun tielaji kewdi hono waydinde nagu le leedindi politin ko be ne yila mabbe yo wattumo transition o sartana libbi sappo jettidi tabe be dardi lam ko be dun wattande hakkilo tafun yawta gol siraji woteji e gullirde mawde an hani gullirde wotere de wana feedi de lamu juune bangal andinal woteji di dun ko holiti horejo fedde adima PSG su parti yelama kambe kay wajibini yo gor fu fotane hakkilo e li anniaji mawdi di gouvernement o bamata M5RFP kay yeli yo CNT jati fuse bat lutugol sariya e on wattu goto o baru tellal bangal coronavirus heddi latade wembere dun ko micintini dunke en kabaru tellal
fewde e landagol batunoga e go obo be noddiri forum de bamako kawrital balde didi ana wondi e wadde do bamako do be noddiri ngal lotru forum de bamako ngal hawrintini lam o bale politique ardibe dinaji kanye inde ande e bamako fanda kawrital ngal fa kaldal wada hakkunde himbe leedi ndi do kabaru ti allaji e battane mali tagal bat o be kolitan ko woni hakkilo mabbe ko farnema o kede ko abdullah kulubali horejo forum de bamako wi mamadou samaseku du faccitan sita sidibe
Si vous voyez que les religieux sont dans l'espace public.
Sonne aji horbe dina be watti koyde mo politique hannen do holli lam on yo lonku ko lam on longine kambe be waddi madraji me yalla be heba daroga le lamor en han tawede en waaw hunchude torraji leedini hunde fo lam han wadde yo gollude gonga lafi gonga mun ko hewtine torraji hannen kay lafi deejere ne so ayi deejere wala sabe dina sugabe ni wala golle lafi golle sugabe duudio battan lam on feso wadi imadraji yalla sugabe heba golle sonini badi leni battata sariyaji haladi dun naton hono lam wala du sabi hanne so fe goto meden wawa jatteede neddo chaakido de leedni leeni wawa dartade so ni wala ni badi leeni pe hokkundura jungo du sabi hanne so mi de salmina horebe parti politique fe damudum warbe horti e ngal kapal
ya pas d'opposition ici à nous voter
sakirabe di kabaloj fo andodo mba hebude du bembe andede do hello facebook e compte twitter wala ka fuma nyaw kor e nyaw ebola ci hakke nangile leedi meden di dum wonno ko ministere huminde cialande holiti wide horebe gollirde de ndokki tajral wide dabreji fu piyama fa keri leedi meden di rene do sakade nyaw vi do nyaw ebola o mincintinde wide le yontere jabbinande won holita bi wede nyaw ebola o nangi le leedi lagine ngaren kerde no joni kabaruji atti covid
Sijo tamani Mamour Kourbali hebino nyaw covid-19 o e le gubal dido bal ge nyaw o to segutun hande kay o samtanama o do horejo golirde holti wiide tiagal jonte tati sawrugol o fuditi golle kanko Kourbali o dardi jamarande tabade sariaji renturdidi sabi di tan ngoni di runde afrika notorto wakar jun o yalla haddi kewal ge nyaw o
ko nyaw o nanguno kam don sudam keddinomi sawrade doktorembe safareji dibe jogi fa sudam be gaddananoka sabe kambe koy mabbe be gala bawde sanne mimi ardo le walde wattu fu mi e himbe meden jida min jaade holli tata jamaare nde kabaruji nyaw covid 19 o mede holli tannobe be teddina dabireji biyaadi ana baa ndenude himbe e nyaw o mede wiyannobe sini be cikitege koy mabbe wona alhaali nyaw o be maati dum e mabbe be nja doktoro yewade ciagal ko cantanaami don mi himbe paddi tay kan ciagal min jaade holli tanno himbe laato misalu pat cikito nyaw o won kulite himbe kabaruji godude pamene dum en fa laaba wala fu ko cuuda do mudon fa pama nyaw o won teddina dabireji biyaadi di dum tan waawi wadde fa himbe ndeno e nyaw coronavirus o li runde afrique nde wona dum bawde godde fu e ngala do kabaru covid 19
tama odo andani dun
nanalle hultama wiide yimbeele be iyam mudun yo group sangue 0 be wala fuf ko nyaw covid 19 wawani be professeur dawda kasum menta neddo gubal loldungal comité scientifique covid 19 lidi mali holliti wiide odo sugula o kay hala mudun mema gilla hitande 2020 yaka fe wala ko nyaw o wawani be do yimbeele ka hultama wiide farati nyaw o na famdi do mabbe so nyaw o hibe dun be boyata dun sawrede dun sindi be wobbe be dun timinta acte covid amen hande on jarma adi ngatena hakilo saraji returdi yalla don hisa e nyaw coronavirus si jotamani
nyaloma adna kejanaado potal hakkunde himbe ana yambina hitande fu nogay lewru fevrier do mali do nyalom o waran yambinede le wattu mo lam wala le nokuje kewde le leedi meden di gollide kasindinaade arande kewde ngala e du e gelle kewde le leedi meden di e wi honjotobe kany e humini be hakke jibbe be adama infa potal wada wajibi kana lam lobo wada himbe de fu ponde do ko hebete ko jiwata le leedi meden di fa bidure dem famuke en mamadou sama sikko sita sitobe
yalla hadde rafisari e hakkilo yogaɓe yo sifa golle lam o waylite huncande hoore potal hakkunde ɓe leydi ndi ɗum ɗum woni miijo Samba Gassama o secrétaire général dental lolirgal main propre to France tum
sa haali sariya dartiɗo a haalan maral lobbal sa ƴeewi ɗum duuɓi heewi hannen laamu male on wala sooɓe saabu dena sariya wala e yimɓe waɗoɓe ko bonɓe torrataken ndu so a ƴeewi ɗi kulleji ana tiiɗi gonga heɓele leydi ndin soni fa leydi ndi darto soni wala ni taguji meɗen ndi moƴƴa haqqilleji meɗen welto soni wala ɗum kulle fof ko golla yahan mere soni ni en wottinaki yimɓe jogiɓe haqqilleji lobbi wawɓe gollude leydi ni soni en acce wottinade yimɓe hokkoɓe en bu temeɗɗi naare wottunoɗe yimɓe yomiraɓe haqqilleji wawɓe golle leydi ni admet hunchata ko
e hakkilo pelle darnide hakkeji tomonta en lam o hunchanay hore no fewiri haybugol hakkeji be leedi ndi kedan agibu bore kanko woni horejo CNDH fedde humaninde hakkeji tomonta en leedi mali
hannen fedde entretien droit de l'homme ne holiti wi sariyaaji hakkune bani adam an han patede sanne sab deena neddo wonde gurngan an han haybede cellal mudun an han haybede jande mudun an han haybede kay deena go mudun ne hani hannen hore be leedi tinno nangira di kulleji damanaaji semme yalla sariyaaji bani adama ana batte
abadan potal le sari hebtaake soni potal wala e jogola kebe leedi ndi dum woni ko beedi wiide agibe boore
ndendiraago yo fina tawa tawaado le hirnaangi e wuddu afrika ta ndendiraago ana hokka yamirode himbe yogaabe na jaalign yogaaji jayrondira jennondira biondira ko jidi fu tawe baasi fu waday e halaaji jayrindirgo di halaaji jayrindirgo ana beida sodde en dam hakkunde meden anni ko faatu jang hebini en do kabar mu ndo faccitaango mi e sita sidibe edun jabbe figide dendiraago sikka fu wala hen ana itta iblisa hakkunde jaleñi na du hakkunde be yiyam gotam kabar mudu ana hani humcenede hore le nokuje de watte jaati e jande du wonno ko docteur Ali Tunkara andido kabaru na dag holiti wiide dendiraago nafa modo woni e mudun ana way timininde basi lam o ana hani humcenede do hore min kay hakkilo an jande dendiraago ana hani wattere jaati le tuddi lekkol di e wi seku sirama jara hore ji walde humuninde banta dendiraago edum be deggike no tiddalla foti fu e wi makko dendiraago wadan fa himbe jindira kalkida mon fu hala gonga ko woni hakkilo mudun e timmininde baasi sulya fa modu woni mudun hakkunde jaleñi di ka wattu yogo himbe pamata jayrindirgol yogol le wattu tubal e noddirta empire de gana himbe hewbe jabatano dendiraago ka de tubal sunjata keita de wonno ko dendiraago beedi hebudo sembe dum wada hono wajibi ni hande tiddallaaji kewdi ngadoji hakkunde himbe ana baa timminede do dendiraago wi honjotobe yogabe lam mali o ana hani hunjaninde hore wadde batuji mawdi do kabaru den iraago yalla tit ala gondo le mali o ana hebene jogala
Sidio Tamani do Faba Muya, gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sekirabe en jandarbe en kabaruji gon ile region gaji men di en jottoto le ido boto kulikoroto ima daraji bamagol le protection civile hitande 2021 fuddi alal barja ben detalki anangonde joinade e wi directeur regional protection civile kulikoro ko wana direction regional o talki di anamba joinade le gollirde mabbe gonde le region o fu ko yata talki ujinare temedi de kani joinade ka himbe cappande tata goni ko be kani bamude le region kulikoro o ima daraji mangal paden binodiri dambe sigi fuddi alal bar jabbina de acci hakke sakirabe to an songoto no di ima daraji e wi komandaw horejo golleji di de wonno be politi wi de soldats en mali be barkan kanye e force tagu ba hune ngado be di no be politi wi de golleji di ngatte le cercle o fu fa yottade bangi kero leydi niger fanda mudum yalla do won kanko litna colonel ali to ko politi wi de yalla be kaba terrorisme yalla himbe ana keba ngata golleji mu benno jidiri lay onoku fuddugol golleji yamberde berde festival de bara festival de brassage culturel et artistique kuchala fesaka fuddi kanyundo alal bar jabbene de ngalure e wum janimi do hore fandande yambere yalla bantare bangal yirwere ana wada le region kuchala o do wadde imadraji bawde mabbe de nedda ku kebal e artiste yade kiltialde e finatawa fayotade tourisme ele onku e collectivité tagu message kiwri ngoni mudun le hen hunjande hore dewral hakkunde himbe leedi ndi dewral hakkunde den kuje fa yottade hon habbe data yirwirde golleji mudun be kulitiwe jaado no golleji festival gal ana kani wadde yude en nogay e jena lewru mars warundu yottade nay lewru avril hitande 2021 sakira bano di kabaru ju fodo mbaye hebbe di do www.studiotamani.org do mbaye du notede do numero via mo 37 320 fa kitino 20 wassalam